The king is back. Why cost it? Mungunda type it. Tuyana type it. Nataloi type it. And Saba Furanga Bajemi. Sel Samina.
Siwanga Saka, Siwana Labunoro.
And Sibini Samina Motekaya Kae.
Siwanga Saka, Mukasuana.
Sibini samina mateka ya kae
Kono fe Wakina fe Masaka fe Kiti wasona fe
Anani pila mwa mongu
Uzi wambasaka Neni sibini sahande
Saka, nikayani sona
Siwamba saka, siwana la unoro
Anisibiri, samina mateka ya kae
Siwamba saka, muka siwana unoro
Anisibiri, samina mateka ya kae
Kono fe, wakina fe
Utari wa mutu kapasi wa ya hae
Itata kuyola fali pasile lupila
Kikuya niona
Wile niona
Bambe siwamba Nesi oliwa Nenika yola siwamba saboku
Siwamba saka siwana la
Kikuya sana tate
Anisibi Samina mateka ya kae
Kono fe Wakina fe Siwamba saka
fe Kiti wasona
fe
Mukwala wa muwana Aki siwamba
Se Kono kite
Mukwala wa muwana Aki siwamba Aki siwamba Kono kiteka Delu kamitamba Sona siwamba Hakuna Ya kamibuha
Siwamba saka Siwana la unoro
Anisibini Samina mateka ya kae
Siwamba saka Muka siwana unoro
Anisibini Samina mateka ya kae
Kono fe
Siwona Mateka omu Luwona nganga kuliniruna Date kuluta mafela sona peto Sabona la hande Kantikai Ona ane munga sona Kiena ziba mwasibi niseza Nikuli batu batabe Tuale kikiona zwe tunakumina sichaba Sikasa wona kameto Saeza omu Iskwa wona kulinuwa na wako na kusieza Batili Zapanika boy Kimpo Yalo filo Ameni post station Kimpo Yazo kumungi
Akite